داره تو ششینا یه بار تو پینا نمارا نتولینا کنی ریبیتا یا ودینا کوانتا تو کو جو 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 کو جو 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 نسے ما تو کو جو 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 سینو نا تو کو جو 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 تو کو جو 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 تو کو جو 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 تو کو جو 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 سینو نا تو کو جو 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 Pasi na hodi bandari kinga na timba Cha mtu kimba na fata yangu vato na timba Shuka salama mnara mwenge daima umedinda Shida ndo tabu zera za maji kupanda mlima Kesi kupewa mzama na hewa mbradi fitina Shtaka ni hewa shaidi maboya jaji kapinda Wengi wapeseo leo beberu kenda kashiba Moja ya mnyonge serikali zamani imekwida Kujuana show rafiki ila urafiki ni kujuana Watumbo moja so ndugu pendo kikosekana Yatima hadeki pambana uashikishe mopa Soto mbegu ya Hate it, mke kando leta sofa Yeah, we do for the business That's why stejini na leta madness Nasifanyi kama ni priceless Wana shangaa mini mtu ama alien Hey, sieleweki sometime zero Mamuzi na ufanya kikamanda zero I'm taking over, chuga wana nita hero R.I.P. faza ima nika dio Yapo wane tupinga Na mora na tulinda Kwenye hivita ya wajinga Kwanza tuko juu 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 Tuko juu 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 Nasema tuko juu 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 Sinaona tuko juu 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 Tuko juu 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 Tuko juu 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 Tuko juu 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 Sinaona tuko juu 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 Sende kizembe kocha pembe tukai Usilete wenge au mapepo ta fry Unichukia, unipende sawa Ukaribia, unitenge sawa Na nitafuta mina, tafuta riziki Sifai kama kiti, moto ndani ya msikiti Sipe kwi kwa toto mpoto na waza kutimiza ndoto nyingi So, mpocho pocho, mpako no kocho ni maprofoso fidi Umaskini undani ya kili na kili nyingi zinachosha Ndoto nyingi zinakuwa makasi na gota Unajistukia na ujui, kipi unaogopa Usingizi ukosa mano, kipata nafsi ilo choka Kuwa muda so mada brother ni suicide Vua wanda vamida mwada kwa rusha Inaumiza kuona Lemo aminia kata tama Inaumiza zaidi Kono lemsendia ni kata Kwa tushashinda Yapo wane tupinga Na mora na tulinda Kwenye hivita ya wajinga Kwanza tuko juu 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 Tuko juu 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 Nasema tuko juu 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 Sinaona tuko juu 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 Tuko juu 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 juu